Hey selector, I wanna check out this vibe remix. Bigger producer Ken, it's Tony and Casey. Let's go.
Kulopera, utabade babade bansekerera, nanti balabo bomu bongoberera, bumanyerinya, bampita Miss Lonely, nganjokerera, Dr. Yango banganjokerera, simu suja sikampa nanjugumira, mchifo chokuzuku kangugumuka.
Olinda bulirona kolinda, sawane kalenda baby chuka. Tebereza kando kurubara mare nyanja, omulira pange kuzikira.
You, wembate nina. You, ulunje ya nina. Ulunje mwaba kamba siku saida. Uri mtu nisaide ya mtonde na.
Baby, come over, changa musatimu. Echiba kuze solo gamu rukumu kumu. Chechiba tamuzane pese siwamu. Chiba kumutima, chiba kumaso. Pese sabano nyabia kunyu miako. Bego nze mitima jachi komando. They don't know, they don't know.
Kulinda buliruna, come waiting for you. I'm stuck to you just like a tattoo. Mwana mwana, alina potential. Ayocha, ayocha like Cinderella.
You, wembate nina. You, ulunje ya nina. Ulunje mwaba kamba siku saida. Uri mtu nisaide ya mtonde na.
Of my life was a dream. Kasi nakula ba my baby malaika. Njaku kuman, njaku wikanga.
You, wembate nina. You, ulunje ya nina. Ulunje boba gamba siku saida. Uri mtu kusaide ya mtonde.